wawo nano sinkhangwe ni mwana wawo ukhumbule mrengo but for now tobane ko push tobanga tu
lotshela zwizwi vari a una gain u song kubana pain tota mana kota athina na pain ta tota mani fela ntshito mahabi dzule no tikangwela ngori wamba ngoho vutshilo vukho divabe ri dzula khogonya zwivanga tiwa nga stepin tembela kha gavelo iko soko pendi maybe nga wana 10 fish na zibins bogisi la makumba na ku 12 koma min jini delitilo no kheru wa ruvili usiwana nyama esh odo suva rulimi zwote zwiko ṱoḓa nyuko ey tshelede ndi power RP chigoro sala riko pera power ndo tsela luvuvu u fasha makara power ndo fara mara frije ko shuma auna power u dzula mukhukhuni u kho jumpa mzayon nga pheni tsha reactor oke rasmon zayon vo mdawa va tsha bomba na tshikhoḓo tsha lion bongera baro mando fera sa samson miapano tshuwa uri u kho shava ndala khode yo badela damage since of the war ndo guma na mambulo ngoni gugu vo tshinyana thungo dzula nga nala bra zwikoto bana